Papa Lambies.
Oh, I'm gonna
you are now. Kenya, let's go.
Don't nipenda mege. Baby, ubani kujalie chumbani ulege.
I said chipo loko, baby.
Atakizani ni kuweke. Brokoto, reggae. Uno la soto kisebene. I'm so go.
Wako ni mezama, please don't go.
Go.
Kenda ntakwama, I said.
Niko shaga, niko sawa. Najiona nikipana, sina mabawa. Naziona stories za Adam na Hawa. Mimzima au chizi, siku nimepagawa. Whenever you like, mama, niko sawa. Napenda toke pamoja, atwende shawa. Riziki ngoja, tusubiri kwa mwenye power. Nini Mombasani, jioni unywe kahawa. Wapige chini nani na nani, kana mzawa. Ule maini ukiwa nyumbani kwa tukipawa. Baki na mimi mama, kwa nyetwe ni sawa. Gubika kikombe, kawawa. Najeka jumba la Benz, alihari biki, shapiga roba mama haba diliki, kwake mini zoba sita maniki, usha ni roga na mino ya kwenye kiti, basi changanya na viroba na tucheze na muziki.
Oh no, niko sawa,
ato wasi mege ni.